puye de pata sere, kakubona my baby. Ngolo ya puye de pata sere, kakubona my baby. Kugora loli, mwana o, kowoka, sina shoe. Kugora loli, mwana o, kowoka, sina shoe. Kikufananishe na ani, baby, ndo uko ungi. Kikufananishe na ani, baby, ndo uko ungi. Smile, 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 kuhundu wapo, my baby. Smile, 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 kuhundu wapo, my baby. Oh, oh, ni wapo baby, my baby. Oh, oh, ni wapo baby, my baby wapo. Oh, my baby, yeah. Kavivira mwai kwa nibonya naseka Ngolo hiko wapo kwa nichigicha Wasi gose na guliva Kupate chochose kukunde Kavivira mwai kwa nibonya naseka Ngolo hiko wapo kwa nichigicha Wasi gose na guliva Kupate chochose kukunde
Kaya kidarinyi kwapo Na kunde ni kuborie Ulu ni lumbo lwako Siga kulu sikire
Kaya kidari nyiko na kunde ni kuborie Uyu ni lumbo lako, siga kulu sikire
Smile, 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 sikuna ni kuwane kiria Hey, baby, sikuna ni kuwane kiria Smile, 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 sikuna ni kuwane kiria Hey, baby, sikuna ni kuwane kiria
Uselile, uselile lile ma baby Uselile, uselile lile ma baby
basi seka seka kidogo basi seka seka kidogo
Uselile, uselile lile ma baby Uselile, uselile lile ma baby basi seka seka kidogo oh seka seka basi seka seka kidogo
smile 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 sikuna ni kuwane kiria hey hey baby sikuna ni kuwane kiria
sikuna ni kuwane kiria
smile 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 sikuna ni kuwane kiria
sikuna ni kuwane kiria
Yeah. You better smile, y'all. Vivira.